Shanky supplier, don't come.
Sana, man your daddy talent in your bar.
Smoke a bit.
Ota kufa. Usinifanye umelewa, alolewa semi nimelewa. Unazoleta wewe tamaa, utatolewa kitu mbute. Ukiendekeza la utapewa kitu ushike. Oya usinipande kichwani 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 malololo. Usilete utani 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 uwe kolo. Oya usinipande kichwani 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 malololo. Usilete utani 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 wekolo. Ebu wacha mapepe we dada na bia za watu. Utafalamia lolo shoge angu utalamu watu. Ebu wacha mapepe we dada na bia za watu. Utafalamia shoge utalamu watu.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.